DJShowstead.com.
Hey.
Music.com.
Once again, KB Alpha, Muzongo of Paper. Swatimunani Kane, Vashinani Kane. Atishani wa sweetati, lafu yenu yele kola angalipaki. Nuwanda nalepe pakuli jizasi, atiaka tuvike pa mpuntanshi. Walichitelewe chanjeno chisa kwa janti, nalikupele real love city kwa tikanti. Nalileka ukuma fanta mwanti, sinikufuna ngole faishike mwili santi. Kumbukila mameneneza kukondela, tulopeze mosensi unayambo nipontela. I gave you sweet, you gave me shit, what you expect, I just have to give you shit. Mwamo na noma nalia bananazi, nalilusa mama nazi.
Shut up.